majongo. Unaviona tana kutembea, kipenzi wa mwendo. Taratibu ka unachechemea, karanga za saida, mabonka tupo Al-Qaida. Atari so kawaida, akisakata rumba na hita. Okay, dansi kidogo, uno ya pali wa Kongo. Yeah, yeah, kwa mikogo, naona kama unapinda mugongo. Na unadondo sho, pom, 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 pom.
Na show them.
Twende ado ado. Give it to me, give it to me. Go down low 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 low. And then you love me bigiri bigiri. Bigiri bigiri. Kakara kikiri. Tufanye mambo mpaka lukwiri.
I say to HD, kwanza na mfuri ya miwani. Na mpiga jicho kama na muona ndani. Shapoteza plani na change gear angani. Mana kili kama kili shatangulia nyumbani. Sasa na nipaga wish, mesha on a sign. Kama na mkubali na natamani design. Mi was chasing kwenye dance floor, na mvuta gizan. Na sinaga by show, baby, atamkia chumban. Ah, I say, da 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 da. Kamata shika mazaga zaga. Puzi zake kuji mwaga mwaga. Kainama kainuka, mada mada.
Okay, dance kidogo. Uno ya pali wa Kongo.
Dance na Mr. Mugia.
Kwa mikogo,
naona
kama unapinda mugongo. Na unadondo shop. Pom 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 pom. You say pom 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 pom.
Music.